Bahari nikisikia symphony ya maji, vile samaki na boat zina dance. Kweli Mungu ana kipaji, but all good things ziko na mwisho. I think the end ndo itwangwa kifo. Ulienda kama warrior sababu wewe ndo ungetuwakilisha. Lini unamaliza quest? Lini unaitamatisha? Already kuna ngombe nono, ukirudi tunaichinja. Maisha siku hizi inanisakata, wacha vile tulikuwa tunasakata dimba. Room yako tumeiwacha the same vile tu ilikuwa inakaa. Ile poster, zile viatu, na tulifold nguo vile ulikuwa unazipanga. Ntangalia na nani sunset vile inazama ndani. Kama urudi tumbukie na isitoke uko ndani. Ile pilao tulijaribu kuipika, kumbe ni mchele tu. Sijui nini ilifanyika. Mi wakili wako niambie ni kutetee tu. Walisahau jina yako, siku hizi wanakuita marehemu na the late. Najua it's not too late, kwangu is now. Kuja tushana we meal kwa plate. Macho zangu ziko na layer ya sadness. Akitoka shule saa zingine usawa anauliza uko wapi Moran Agnet. Unakumbuka vile nilikuwa nasema nataka kwenda gym ni lose weight? I think the future will favor the bold. Mchana yangu ndio usiku, siku yangu ndio mchana. Ambie Mungu come basi, tuone tu sunset pamoja. Sunset tu moja, wacha niumie, niumize matumbo nikingoja. Unakamwe ni plan, sitaki mabeshte wako wa miss, please. Zile Jordans unakamwe, when tucheze PS. Tupe sign, smoke signal, tuma messenger basi. Niandike barua niende posta kesho ama. Andika kitu kwa sky na juan writing yako ama. Niangalie juu lini, usiku wa mchana ama. Usiandike sa zile jua na ni distract, si unanijua ama. Sunakumuka macho zangu wazidu poa na taa ama. Hii ni ndoto ama, ni kama nikiamka nda kupata nje ama. Ama tume ama, na nalala ama. Ama na sleep talk, nikiamka nda kupata ama. Wanasema kama sina mbona na chagua ama. Ama umeenda, na umeniachia two memories ama.